U-Ezra 4 verse 1.
Kwathi lapho izitha zakwaJuda nezakwaBenjamin sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ithempeli. Verse 2. Zasondela kuZerubabeli nakuzo izinhloko zawuyise zathi kubo, masakhe nani ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani, sinikele kuye kwasemhleni kaEsari Hadoni inkosi yaseAseriya owasikhuphulela kulapha. Verse 3. Kepha oZerubabeli noJeshua nensali yezinhloko zawuyise bakaIsrayeli bathi kuzo, anilandaba nathi yokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli njengokusiyala kwenkosi uKoresi inkosi yasePheresiya. Verse 4. Abantu balelozwe basebedangalisa izandla zabantu bakaJuda babesabisa ekwakheni. Verse 5. Babaqashela beluleki bashafisa amasu abo zonke izinsuku zikaKoresi inkosi yasePheresiya kwaze kwaba sekubuseni kukaDariyu inkosi yasePheresiya. Verse 6. Ekubuseni kuka-Ahashiferoshi ekuqaleni kokubusa kwakhe baloba bamangalela abakhileyo kwaJuda naseJerusalema. Verse 7. Emihleni ka-Aritahishashita no-Ebhishilamu noMithiredadi noThabayeli nabanye abangani bakhe baloba ku-Aritahishashita inkosi yasePheresiya okulotshiwe kwakunjengokulotshwa kwesi-Aramu kwachazwa ngesi-Aramu. Verse 8. URehuni unqamulajuqu noShimshayi umbhali babhala incwadi enje ku-Aritahishashita inkosi ngeJerusalema ngokuthi. Verse 9. URehumi unqamulajuqu noShimshayi umbhali nabanye abangani babo amadinayi nama-Afarisathiki namathiripheli nama-Afarisi nama-Arikhevi nabaseBhabhele namaShushaniki namaDehavi nama-Elamu. Verse 10. Nezinye izizwe zathunjwa ngu-Osinaphari omkhulu nodumileyo zahlaliswa emizini waseSamariya nakwelinye phesheya komfula nokuthi nokuthi. Verse 11. Nansi impinda incwadi abayithuma ku-Aritahishashita inkosi yokuthi, izinceku zakho abantu abaphesha komfula nokuthi nokuthi. Verse 12. Makwaze enkosini ukuthi abaJuda bakhuphuke kuwe sebefikile kithi eJerusalema. Bayawakha umuzi ohlubukileyo nonengekayo, sebeyakuqeda izingange bahlanganise izisekelo. Verse 13. Makwazeke enkosini kalokhu ukuthi uma lo muzi wakhiwa ziqedwe izingange abayikuthela intela nenkokhiso nemali yendlela okuyakulimaza amakhosi ekugcineni. Verse 14. Njengokuba manje sidla usawoti wendlu yenkosi kungasifanele ukuba sibone ihlazo lenkosi, ngalokho sithumele sayazisa inkosi. Verse 15. Ukuba kucingwe encwadini yezindaba yawoyihlo, uyakufumana encwadini yezindaba wazi ukuthi lo muzi ungumuzi ohlubukayo olimaza amakhosi namazwe, nokuthi benzile ukwambuka phakathi kwawo kwasendulo, ngalokho lo muzi wachithwa. Verse 16. Siyazi inkosi ukuthi uma lo muzi wakhiwa ziqedwe ezingange zawo, ngalokho awusayukuba nesiqephu phesheya komfula. Verse 17. Inkosi yayisithuma incwadi kuRehumi unqamulajuqu noShimshayi umbhali nabanye abangani babo ababehlala eSamariya nakwelinye phesheya komfula yokuthi ukuthula nokuthi nokuthi. Verse 18. Incwadi nayithuma kuthina ifundwe kahle phambi kwami. Verse 19. Ngayalezwa kwacingwa kufumanisekile ukuthi lo muzi uziphakamisela amakhosi kwasendulo, nokuthi ukuhlubuka nokwambuka kwenziwe phakathi kwawo. Verse 20. Kade kwakukhona amakhosi anamandla naphezu kweJerusalema ayebusa lonke elingaphesheya komfula
aphiwa intela nenkokhiso nemali yendlela.
Verse 21. Makuyalezwe ukuba labo bantu bathiwe ungakhiwa lo muzi ngize ngiyaleze mina. Verse 22. Xwayani ukuba ningayekethisi kulokho ngase kwande ukonakala kulimaza amakhosi na. Verse 23. Lapho impinda incwadi yenkosi u-Aritahishashita isifundiwe phambi kwawo Rehumi noShimshayi umbhali nabangane babo bashesha baye eJerusalema kubaJuda. Babathiya ngezikhwepha nangamandla. Verse 24. Wawusuthiyo umsebenzi wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema wathi uyakwazi kwaba ngunyaka wesibili wokubusa kukaDariyu inkosi yasePheresiya.